Ulivyojitapika umamae, yani wendo mauma. Yutambili wakushangae, I'm proud of you my woman. Nishogopie, kwani yendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Ulivyojitapika umamae, yani wendo mauma. Yutambili wakushangae. Proud of you my woman. Nishogopie, kwani yendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio. You too much sweet. Unapotaba samu unishiham. My lemon, my sugar, sugar tam tam. I'm proud of you my woman. Miso go pire yo. Tawe no nyota ya kamchezo. Nigarama kuna chade zotezo. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka nakata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kasha vua upweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skumagi sera za kuja kukura hai. Me I tell you no lie, walai my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jua sop sop. Chote na chofa kinafaa dup dup. Kinuka kikando bala
Livujitapika umamae. Yani wendo mauma. Yutambili wakushangae. I'm proud of you my woman. Nishogopie, yendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia fagio. Fagio, fagio.
Comestas, niko na darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la.